Download kupitia pedejtv.com.
Africa, 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 some to Mousi. I just come back to your phone now, Kia. I'm from a bitch classic. Don't do my bit, Javi, Javi. Semani, I just went to your busurea. I'm in a mkataba, papa, this time I get you. Semani, I just went to your busurea. I'm in a mkataba, papa, papa, my get you. Sabiso, me, I'm Samara, oh, mama, ready. Nimetaka kushinda jana. Yatupu nimetaka kushinda. Yatupu nimetaka kushinda jana. Yatupu nimetaka kushinda. Napoteza mana kuona yani. Wapembe ni sichunguri. Chota puta ture zaizi. Kukuchiti swezi zaidi. Na kukuwacha misi fikiri. Kama mdondo nitaiva na he. Ukuse uchungu kama bongo. Oiski na damiri yombomba. Kipiko mungu niombe. Kila duwa anapokea. Shala na kupawote. Kila mwazi nikipokea. Nani kiludi kipaja. Najikirio baba kodi na ada na mito baba. Taka niombe msaada. Semani aje kwende jobu zureia. Mende na mkataba papurista mwajiriwa. Semani aje kwende jobu zureia. Mende na mkataba pomazapa mwajiriwa. Saviso mea zamara o mama heria. Yusupu nimetaka kushinda jana. Yatupu nimetaka kushinda. Yusupu nimetaka kushinda jana. Yatupu nimetaka kushinda. Kwebeza siji kukua oya. Kipcheza mchezo utaje ni uwakoja. Umesha tuika usige tuwa oya. Kisa memeli utema muwakoja. Wifu mapesa siji kukua oya. Kipcheza mchezo utaje ni uwakoja. Umesha tuika usige tuwa oya. Kisa memeli utema muwakoja.
Supigika sopirika.
Afrika, 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 some to Mousi. I just come back to your now, Kia. I'm from a fishy classic. Don't do my bit. Chubby, chubby. One respect a big boss, sorry for you, Winka. I got respect some super care of machine. We go see a sunny. Roman Khan is a big bossy. Everybody's trying to find me at this scene.